Sasa unajua sisi kama wamama wazee wetu wakati wa kura ikifika, wazee wengi ni dictators. Wanataka tu waende wamama waende mahali wao wanataka. Lakini wamama safari wanasema hawataki dictatorship ya wanaume wao. Wanasema Abbas juu, Abbas wa kwanza na Abbas wa mwisho, si ndio? First and final. Wamama wa Samora wamesema Bishar first and final, si ndio? Ni yeye wa kwanza, yeye wa mwisho, sio?